tushikane, tuishi kwa amani, tuijenge nchi yetu. Tuishi kwa amani, tuijenge nchi yetu, Kenya.
Let's be friends.